Ndanyuzwe mu mutima wanjye fiti ndirimbi bihumbi narindi jambo shaka kuvuga usibye nigushima.
Music at gospeljingle.com.